dress my car now daily. When you kiss my eyes daily. She's a juicy baby, una nipaga wisha. Lately, tabasam la kumpendi. Lishanti ya mikishenzi. Hey, sinzi zangu we kustedisha. Hele tamani, malki ya kawewe. Kila siku niliomba niwe nawe. Nisichelewe, nikueleze. Uonyelewe, kwako ninanona. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Penzi lako unishibishanga. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Penzi lako unishibishanga. Kanywele, ongezea yako fragrance. Tabasam na yo figa dada. Hey, quality unichizi shanga. Unaga ATP. Roho safi kama teluji. Hey, jata ya kwa ya rojini. Mami, my morning star. Nilitamani, malki ya kawewe. Kila siku niliomba niwe nawe. Nisichelewe, nikueleze. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Ha, penzi lako unishibishanga. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Ah, penzi lako unishibishanga. I'm going fat kunona. Fat kunona. Fat kunona. Ah, penzi lako unishibishanga. Fat kunona. Fat kunona. Fat kunona. Ah, penzi lako unishibishanga. But I'm in love because of you, I'm big, bigger in love. Bila kulastwa you made me fat so, najenga mwili and you are my source. Wewe ni chipu na mimi ndio source, unanipendaga. Kwako ninanona, kwako ninanona, kwako ninanona. Penzi lako unishibishanga. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Penzi lako unishibishanga. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Kwako ninanona. Penzi lako unishibishanga. Kwako ninanona.